no lit na niyo kanye off. Dano wito kilanga togi mare. Agombo kisi chinya misoto. Wanji ari yo hera tope no miwa. Kaonge buti kendo kora tuo. Hey. We abara koyo chama mama. Etich pachal al mukalo. Oh. Mabilo mane makoro isetona. Love it to getting stronger, pile, pile. Namaliza kazi nyumbani nije, nije. Police na guitar, police na guitar. Iyo twaimba huku Afrika. Police na guitar. Police na guitar, vivo twaimba huku Afrika. Seche du toki more stress remote. Adiera nani mami niko sawa. Hera migwe the goneti ya chwe. So fly ni kani na mabawa. This kind of love. Mina wewe tunapenda na. There's no place I'd rather be. Though it's to getting stronger. Pile, pile. Namaliza kazi nyumbani nije, nije. Police na guitar, ndio twaimba huku Afrika. Police na guitar, police na guitar. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Chungi beyo.